심장 아울런드 말로 진나의 심장 진나의 심장 이슨 말로 진나의 심장 진나의 심장 앵글 투
Abafoneli manager, abathi ngathi ntwana encane ntola amathele. Eish, ngathengisela isikelele. Eish, endangeke bangayizisi. Umdala uzongikhethela, mangivele kasilamba ngihene. Hayi, bafuna ngivuliseke. Hayi, bathi ziyawe exception. Abafoneli manager, abathi ngathi ntwana encane ntola amathele. Hayi, ngathengisela isikelele. Endangeke bangayizisi. Umdala uzongikhethela, ngizibiza amalungu
noyisinjaye. Hamba nelumbayi, ondunokhumalo Siyawuqeduvana, siyawuqeduvana Engathi mshini noyizinjayo Hamba nelumbayi, ondunokhumalo Siyawuqeduvana, siyawuqeduvana Engathi shintsha magiya Ngathi sibalabhala sindiya Nama kushisa kubanda lolo yangika Aphila makhekhe nami ngizosika Shintsha magiya Ngathi sibalabhala sindiya Nama kushisa kubanda lolo yangika Aphila makhekhe nami ngizosika
Angibizi umalume, ngeke balune Kuthe yonke imali kujijwe yomalune Ngeke ukhulume, malume balune Dale fast trap, onenkinga kasuke Siyangibona mina Uzamanza bovnya pila Chincha magia Umanganu peti kia
Five and six, two highways, right by the stubu Care number I automatic, my rule is boom, 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 but they need Lentai break, nyani vim, lentai cream, me na nan, tushes van, daban week, me nang vegan, but they need Lentai break, nyani vim, lentai cream, me na nan, tushes van, ngoban week, me nang vegan